More music at spacegospel.com.
You know, hebu inua mikono namna hii. Nyanyua mikono yako tu hivi. Wala sikufanyishi zoezi but there is
something. More music at spacegospel.com.
Wakati tunaimba baba yetu jina lako litukuzwe. I want us to connect with the nation. Kwamba baba yetu jina lako litukuzwe.